አተሞልተን ሆርዶፍቶታ ኬንያ ኩን ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደርብ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሮቢ ፉልባነ ዲግደሚ ሰደት በረኩ ማለማፍ ዲግደሚ ለማ ከስሜ ሲቱን ከሰን አንቱጀቤ ሆራቲ ሬች ፉልባነ ዲግደሚ ተቆፍ ዲግደሚ ለም በረኩ ማለማፍ ኩራሻኒት ከባጀማ ኮሚሽኒን ኦሮሚያ ካንቱሪዝም ጀቹራ ቶርባን እሬቻ ጀቹን ሰገንታ አዳዳ ግግሳ ጅራቹ በክሴጅራ ናኑን ቤንሻንጉል ጉሙስ ካገልሜሱ ካሮፋቴ በረቱ ተኩመ ኢባሳዲ ተውስ ካገልማን ወለካራ ገዲ ተኡ በክሴጅራ ለማኑ ገባሳሌ ኡዱ ቦዳቲ ከኑምሪን ወጋ ድግደሚ ለማ ዱበርቲን ለሚ ኢራን ሰበበ ሂጃባ ስሬትን ውፈኔ ጀረሙራን ቷና ጀለ ኦልቴ ቦደረዱ ቴላጅሴ ጉቱማ ብየቲ ኬሰት ሞርሚ ከኤ እትፉ ፌጅራ ቆጲ ድሬ ዲሞክራሲ ኬሰት ድያታ ጉላላን ኢማማተ ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሶ ሰባ ደበሬቲ ሀንገጡ ምረሳ ገንታ ኬኛት ንወሊን ቱራጀና ኦዱዳፍ ገረበ ፈቃዱ ተንስን ደበርሰ ኡን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ሆርዶፍቶተ ኬንያ ቆጲ ኬንያ ታኑት ጨና
አርከፉኒ አከሞልተኒ ሆርዶፍቶተ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ኦዱዋን ገልገላ ከናፍቀምኑ ኩኖቲ ወልዋራን ሰሞቱማ ፌደራላ ኢትዮጵያ ቲፊ ሞቱማ ናኖ ትግራይ ግዱቲ ወጎተን ለምን ደርበኒ ፊታሲ ፈማጅሩ መሪ ከራነጋቲን ሂኩዳፊ የሙ ሐዋስኒ አዱኛ ያሊ ጎቻጅሩ ከነቲ ቡልቺን ሰናኖ አማራ ጎዲና ወሎ ካባከ ሰቲ ሎሊጋሪ ወለምን ግዱቲ ታሲ ፈማጅሩ ጉያ ሐራሴ እትፉፌ ጅራቹ ኢሳ ጅራቶኒ ሰገሌ አሜሪካቲ ሂማኒጅሩ ጅራቶኒ ገባስኖኒ ሰገሌ አሜሪካ አሶፕሲሳኒ አከሂጀናኒቲ አደወራና ራያ በከጎብዬ ጀደሙረቲ ወልወራን ሲጭማን ታሲፈማጅራ በከመጋለ ወልዲያ እራ ኪሎ ሜትሪ ኩደሸን ፈጋቴ ጅሩፊ አሊው ሀጅደሙ ኬሳ ነምጅራታኒ አከሂመኒቲ ቶርበንደርቤ ኬሳ ደርቤ ደርቤ ከንታሲፈማቱሬ ሎሊገሬ ወለመኒ ጉያ ሀራገሩ ጭሜ እትፉፌጅራ ሎላጉያ ሐራ ጎዲና ወሎ ካባከ ሰቲ ታሲፈማ ጅሩ ከነረቲ ከራሞቱማ ኢትዮጵያ ቲፊ ከራ ኡምና አደብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ራ ኢፕሲከነመ ሂንጅሩ ዱቢማን አደብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ጌታቾ ረዳም ፉለ ትዊተሪ ኢሳኒ ኢረቲ ኢብሰባ ሰኒን ወራኒ ኤርትራ ከራ ናኖ አፋሪ ኢንሴኔ በከበረሃሌ ጀደሙቲ ወራነ ኢሳኒ ኢረቲ ሎላበኔ ሂንጅፈቹ ኢሳኒ አካይብሰን ከነዲ አባቴ ገባሴጅር ፕሬዝዳንት ቢየ ሶማሊያ አሰን ሼክ መሐመድ እርገ ፕሬዝዳንት ቢየ ቲታኒ ፍለተማኒ ቦዳም የሮጀል ቀባቲ ፊ ኢትዮጵያ ዳወተኒ ጅሩ ጋባስኒ ከነዲ አባቴ ፍንፍኔ ራ እርገ ያከጀደቲ ፕሬዝዳንት ሶማሊያ ኢሞተን ወሎ እረቲ ሙሜ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ አብይ አመዲ ወጅኒኒ ማሪታ ሲዘኒሩ ኢብሲ ዋጅረ ኢመ ፕሬሲ ሙሜ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ራ ቪኦኤ ዳፊ እርገሜ አከጀደቲ ኢሞተን ሁገንቶኒ ለመን እረቲ ማርየታን ኬሳ እንይቶኮ ኢመ ተስገቢ ናኖቲ ቢዮተን ለመን ተስገቢ ጋንፈ አፍሪካ ምርከኔ ሱዳፊ አከወሊን ሁጀተን ወሊገሉ ኢሳኒ ኢብሲ ዋጅረሙሜ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ እራባይኩኒ ኤሬ ዳወናን ፕሬዝዳንቲን ሶማሊያ ኢትዮጵያ ትታሲሰን ሀሌላ ገሬን አልሸባቢ ዳንጋ ኢትዮጵያ ጨራወቴ ፈሸሌሱ ኢሳ ኤርገሞቱማን ኢትዮጵያ ኢብሴ ቶርበን ቶርባ ቦድ ፕሬዝዳንቲን ሶማሊያ ቶርበን ፍለተመን ኬሳ ኤርትራ ዴሙዳን ዳወኖ ጉዮታ ታሲሱን ኢሳኒ ንያደተም ለምን ኤርትራ ወልሳ በከማተ ያሱ ተስፋሁኔ ግብጣታ ካለሳ ገናማ ማጋለፍን ፍንኔ ከሰቲ በላኩን ኮላአታ ኢሰቀቀበኒ አዱኛ ከነራዱ አምቦቆቹ ኢሳም ኦዴፈኖ ህሪዮታፊ ማቲሳራ አርጋሚራ በሩን ደንዳሜጅራ ኢያሱ ተስፋሁኔ ስርቦተን አዳዳ ከምባሴ የሙተው ወልተጂ በከሞ ኢረቲ ስርቦተ መታይሳቲፊ ስርቦተ ወልስቶተ ዱራኒ ዲየሳ ነመቱሬዳ ኢያሱን ኦቦሌሰ ቁጢሱ ወልስቱ በከምቱ ትበሪ ተስፋሁነኝ ታውንሳ በከሜራ ስርኒያ ወልቻይሳ ማጋላ አስመራ ከሰቲሲ አከራወተሙ በከሜጅራ ኩንቱ ከናንጂሩ ስርኒ አዋልቻ ወልሊሳ ማዲንጎ አፎርቅ ጉያ ቦሪ አከለኮብሰ ብያቲ ጉያ ኬሳ ሳቲ ሰዴትቲ መነ አመንታ ኦርቶዶክሲ ቅድስት ስላሴቲ አከራወተሙ ኤብሰኮሬ ቅንዴሳ አዋልቻ ኢሳራ ባይራ በሩን ደንዳሜ ጅር ሆጌሲ ሴራ ለሚ ኬንያ መነ ሙርቲ ያካ አዱኛ ኢረቲ ሂመተማኒ ጅረን ዊቀተሌን ገዳ መነ ኢሳኒ ኬሰቲ ዱአኒ አርገሙ ኢሳኒ ገባስኒ ማርያማ ዲያሎ ናይሮቢራ ቪኦኤ ዳፊ ኤርገሜ ኤብሴ ጅረ Ogeessi seeraa Pool Gicheeruu dhimma filannoo Keeniyaa bara 2017 walqabateen himannaa pirezidaantii Keeniyaa ammaa Wiiliyaam Ruutootii fi pirezidaantii duraanii Uhuruu Keeniyaataa irratti mana murtii yakka addunyaa irratti dhiyaate gidduu seenuudhaan ragaa baatota sodaachisuudhaan kaaniif immoo maallaqa laachuudhaan akka ragaa hin baane taasisaniiru jedhamanii nama himatamanii dhimmi isaanii ilaalamaa jirudha. Gorsaan komishinii mirga namoomaa Keeniyaa Maartiin Maabenjiinaa Gichiruun dhukkubsachuu isaaniitii fi dhukkuba du'aa fi battalaan isaan geessisu qabaachuu isaanii akka hin beekamne VOA'tti himuun isaanii gabaasameera. Dubbii himaan mana murtii yakka addunyaa yookiin ICC Faadii Il Abdullaa du'a Pool Gicheeruu ilaalchise mootummaa Keeniyaa irraa amma ibsi ifa ta'e isaan qaqqabutti dhimmicha irratti akka ibsa kennuu hin barbaanne beeksisaniiru. Filannoo Keeniyaa bara 2017 walqabatee jeequmsa uumameen lubbuun namoota 1,000 olii darbuun isaa ni yaadatama. Dhimma kanaan walqabatee pirezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuruu Keeniyaataa fi itti aanaan isaanii yeroo sanaa Wiiliyaam Ruutoo mana murtii yakka addunyaa irratti himatamuun isaanii ni beekama. Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Yeroo ammaa Eeshiyaa daawwachaa kan jiran itti aantuu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kaamilaa Haariis Chaayinaan seera addunyaa qajeelfama irratti hundaa'e haala yaaddessaa ta'e keessa galchaa jirti jechuudhaan imaammata alaa biyya Chaayinaa qeeqaniiru. Kaamilaa Haariis kana kan jedhan miseensota humna galaanaa Yuunaayitid Isteetsi buufata humna galaanaa Yokosuukaa Jaappaan keessatti argamu keessa jiranuu fi haasaa taasisan irratti. Kaamilaa Haariis haasaa isaanii kana keessatti
China is undermining key elements of the international rules-based order. China has challenged the freedom of the seas. China has flexed its military and economic might.
Chaayinaan seera addunyaa qajeelfama irratti hundaa'e tuffachaa jirti. Chaayinaan walabummaa galaanaatiin morkataa jirti. Chaayinaan olloota ishee miidhuudhaaf humna waraanaaf dinagdee fayyadamaa jirti. Haala jeequmsa dhiyeenya kana galaana baha Chaayinaaf galaana kibba Chaayinaa keessatti taasifamaa jiru tuttuqqaa naannoo Taayiwaan irratti raawwachaa jirtu argaa jirra.
Jedhanii jiru. Pirezidaantii itti aantuu Kaamilaa Haariis itti fufuudhaanis nageenyii fi tasgabbiin naannoo Taayiwaan barbaachisaa ta'uusaa himanii Yuunaayitid Isteetsi bakkaa fi yeroo seerri addunyaa eeyyamu kamittuu sodaa kamiinuu malee akka qilleensarra balaliituu fi galaana irrattis akka sochootu hubachiisanii jiru. Kaamilaa Haariis kamisa boriin gara Kooriyaa kibbaa deemuudhaan pirezidaantii biyyattii Yoon Suuk Yeooliin akka wal arganii fi bakka humna waraanaa irraa bilisa ta'ee jiru daangaa Kooriyaa kaabaatii fi kibbaa irratti argamuudhaan akka daawwatanii gabaasameera. Hanga'oonni biyyoottan Awurooppaa ujummoo boba'aa galaana Baaltiik jala diriiree jiruu fi Nord Stream jedhamee beekamu irratti wanti raawwatame shaaxiraan kan walqabate ta'uu akka danda'u yemmuu ibsaa jiran kanatti gochichi haleellaa ta'uudhaa fi shaaxira ta'uu isaa addaan baafachuudhaa fi qorannoon taasifamaa jiraachuu isaa ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken ibsanii jiru. Gabaasni guutuu ta'e ammaaf akka hin jirre kan dubbatan Antoonii Bilinken gochi ujummoo boba'aa sana irratti raawwate boba'aan akka galaana keessatti dhangala'u taasise haala inerjii Awurooppaa irratti rakkinni inni uumuu danda'u ammana miti jedhanii jiru. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin turtii gaarii.
Hordoftoota keenyaa jalqaba sagantaa keenyaa irratti rakkoo teeknikaa uumameef nuuf galchaa jennaa kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaati. Ayyaanni Irreechaa fulbaana 21 22 bara 2015tti kabajamu sababeeffachuudhaan Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa torban Irreechaa jechuun sagantaawwan adda addaa geggeessaa akka jiru beeksisee jira. Daayirektarri Kominikeeshinii Komishinichaa Obbo Ifabaas Abdul Wahab guyyoota sadan kana sagantaalee adda addaa duudhaaf aadaa Oromoo beeksisaniif hawaasa tuurizimii ta'an geggeessuuf jiru jedhan. Tsahaayi Daamtoo Finfinnee irraa gabaasa qabdi.
Barakan horafin finnet fulbana digdami toko horar sadita mo fulbana digdami lama. Baraku malama afkunashanit kan ayani fatamu ayani irrecha. Waltaji sabasab lamin biyetti hawasni biyota ollarra etu walargan akatawuf kakopita esajuru ta'u komishinin turizmi oromia ipsera. Komishinin kun ayani irrecha kan sababi fachun ada dudaf bakke wan turizmi oromia nkabdu beksuf sagantawan adda kopesi jirajran. Director communicationi komishini turizmi oromia. If I was Abdul Hab.
Recha kanati saganta adada guya sedin aste mukanati arab borufi ifta saganta adada wa e turzimi wa e ada beksi suwajin wal kabatan as magara finfinne kesati kopesine ra kanen kesa arra kan jalkawu exhibitioni turzimi yero jalkabati fa korobetis dehatu bor imo saganta mis turizm oromia jadu lamma fasati fi turizm awardi lamma fada kan dehsinu tanimo irrecha wok ibal irrecha kan jadu piasarra haga adababai maskalati kan namoni kumanta malakka man irrati hirmatan piasarra haga maskalat adababai kan de muta'a amas kota buna duga khejo namoni kuma khudan kan irrati hirmatan rakabotin sini kuma khudan qabu dandahu tolfame kopay jira na woto kum kudan ni fero jal gabati fundi as adaba may maskalati akadu ben tasifa ma jechuna
Richard namota miliyono tan lakamantu hirmata kajran obbo ifabas jiratto ta magala finfinne fi bishoftutif maddegali olana da jiran
Richard horof finfinne ratti ni argaman je amani ya daman namota miliyona shani namoti miliyoni shana kun at least namin tokon tokon isa ufata ada bitun rajal kabe mana ci si chaka bitun ranya ta ya turra kuma shanni ba sa jame ti kane gabu wali galatti bagara finne kofaf gara biliyona digde mishani galin dabalata ayane recha kana wali wal kabate magali finne ne argamti jame ti kane gabu halu wal fakatu magali bishoftutis malaka gara dinagde magalatti senu biliyonotan kallakka omni kan kam
barri darbe kun yero itinageñ biyetti qorumsa gudda ke satore wanta ef rech ful rakenya kun akana gan kabajamuf hawasni hundi nageñya isaatik facchu qaballe jiran obbo ifabaz
rechi ayana obbolumati ayana nagati ayana galati fanna waqati kanafus romon duru hammata da sabab hunda wolin jiraachu da fududan isaatu kan hayyemu hayyemu garu ayale recha kana nagan tasgabidan akatu murabu sabota hawasni magala finnetis te hawasni magala bishoftu sirnan kesu mota garba galota kana dufan kunuse tasi akagegesu abdi gudar raqabna kana chala garu nagenya hala nagenya exisudaf hawasni hundi ge raegamu gudawan tejeche hala nagenya hawasni qamole nagenya tiwelinte nagenya sa tikfatu jechu yaada dabarsu war
sagantaleen komishini turizimi oromiyaatin harra egalani hanga guyya irrechaat kaggeefaman oromon aada duudaf safu akami qaba oromiyaano wanda watamufi wanittin buharam malmal of kesa qabdi gaafle jedaniif kanin debi kennan jechuun ibsan obbo ifabaz saganta harra egalami ratti waye oda kesum motat beksuf kan argamani fi biqiltu oda omshurratti kan bobba anijran obbo zinabu takkeles wanjran qabu
kelto da kabatte tani gara berre charat nanne rumade visitor me anka kopese oda kana yero finne dufno wanta kan ra addada oda nimo romo dafu urada mallatto enyu ma sati mallatto naga da mallatto tokuma da oda ni oda kana fu asratti e sun kenya namoni manasani fun ratti hala mali tin oda kasan ka udanda ani an fakkenya fe wogator bugu tu potira oda ni ta safar bisi sudafi namon oda kamti manasani kesati bakka fudatani ti yadu namoni baye bakka ton fudatin hala mali tin oda karasani fun dra kabacho kasan kaban bisi sudaf dabala tasimo oda njiraju sa kasanu batan ke kesono dajiraju sa kasanu batani fasadati dia
Namni kamiyu bakkewan tumafi lallabagada oda shanan oromia kiesa esa esa akkataan akkasalpat akkabeku taisufi gosota oda san korachun ba esurrattis akka ujjechajran ibsan obuznabun. Wakti lefi ayyanawan namni baayinaan itti walargu akkasi ammo gabaa argachuuf muuxanno wal jijjiiruuf oomishaalee walii waliif baruudhaaf carraa guddaadhas jiran. Sagantaaleen koomishinii tuurizimii oromiyaatiin qophaa'an guyyoota itti aananiif sirnoota adda addaatiin kan gaggeeffaman ta'uu ibsa odeeffannoon koomishinicharraa argame. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz bara barnootaa 2015tti galmeessuuf kakaroorfate barattoota 3000 keessaa walakkaadhaa gad galmeessuu isaa beeksisee jira. Kanarratti Naakuun Malkaa gabaasa erge qaba.
Hogganaan biiroo barnootaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Biiniyaam Mangashaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 kanatti barattoota 3000 ol simatanii barsiisuudhaaf yaadanii kanneen keessaa kan galmeessine jedhan akkas ibsanii jiru.
Soosumatoo 1000 tamariyochin namasgaba kadhan inkiskaaseyochin yaadaraganno.
Barattoota 3000 fi 1000 galmeessuuf karoorsinee sochii taasisaa jirra. Isaan keessaa barattoota 1100 fi 2021 ol galmeessine. Akka karoora keenyaatti guutuutti galmeessuu hin dandeenye. Ta'us ammallee taanaan akka naannootti dadammaqiinsa uummataa garaagaraa taasisuun barattoota hin galmaa'in hafan galmeessuuf tattaaffii taasisaa jirra.
Barattootni baatii fulbaanaa kanatti barana barnoota isaanii jalqaban kan bara darbee 1904 ta'aniin wal bira qabame yemmuu ilaalamu 133 oliin caalmaa qabaa jechuun dubbatan obbo Biiniyaam. Sababoota barattoota galmee irraa dhorkan jedhan keessaas yemmuu ibsan.
የተለያዩ ችግሮች አሉ። በአንድ በኩል ዘጠናኛ ክፍል ተማሪዎች አምና የነበሩ 8ኛ ክፍል
ረከውን ገረገራቱ ጅሩ በረቶተ ኩታ ሰገለፋ ሰበበ ቀጥቲን ኢሳኒ አመለም በከምነፍ ገልሚሱ እንደንደኝ እንብራሞ በረቶኒ ሰበበ ደብተራፊ ቀለማይን ቢተነፊ እንገልሚስዝነለ እንጅሩ
ወጎተ ለማንደርበን ከይሰቲ ሰበባ ደቡነ ገኛናኑ ቢንሻንጉል ጉሙዝ ከይሰቱሬን በረቶትኒ ቀይሳኒ ራቡቃ ሰመኒ ቱረን ኩመዲበተኩፍ ኩመኩደ ለማ ኦልታን ገርበኑተ ኢሳኒ takka deebi'aniif tattaaffiin taasifamaa jiraa kan jedhan obbo Biiniyaam simannaa barattootaa ilaalchisee yeroo ammaa kana haala jira jedhan akkasitti ibsu.
Gichitti nabarabaachuu akkaabiyoota wadde 287 yemmuu tumurti beetos bakka filim. በሙሉም የወደሙበት ሁኔታዎች ነበሩ።
በከዋን ወልት ቡይንሲት ትረቲ ማነዋን በርኖታ ዲበለማፍሰደት ምትርበ ጉቶት አከሱማስ ጋሪ መንጫኒ ጅሩ የሮ አማ ካና ገመሞቱማን ሱፐማኒ ወጅት ገልቹዳ ፈጅታማ ጅራ ጉድነ መተከልቲ ሀገ አማ ደሬ በርኖታ ሸንተሚሰዲ አሶሳት ሰደሚያፉር ማኦኮሞፊ ካማሽቲ አከሱማ ሱፐማ ጅሩ መተከልቲ ዳብለ ምትሞቱማ አከ ዩኒሴፍ ገርጋር ሰውዳ ጅሩ ኩን ያከተፉ ጋፈና
ናኑብኒ ሳንጉልጉሙስ ከይሰቲ ሃሊ ነጋፎ ያዲሙስ ሰባ መንጫቲ መንን በርኖታ ረደቀበት ሬ ወልቀበቴ በረቶታ ከያደመት ገረመነ በርኖታ ተደብሱራፍ እንደንዳምኒ ጀቹን ዱበተን
አሁን ከማሺ ዞን ላይ ወደ 40000 ተመሮችን መዘግበልን ብለን ያቀርነው 10000 በላይ ተመሮችን መዝግበናል።
ጎዲነ ከማሺቲ በረቶታ ኩማ አፍር ተመገልሜ ሱፍ ከሮርፈኔ ኩማ ኩዳንገልሜ ስነጅራ መተከልቲ በረቶታ ኩማ አፍር ተማውልገልሜ ስነራ ማውኮ ሞቲ በረቶታ ኩማ አፍሪውል ገልሜ ስነራ ጀልቀቢ ጋሪ ቱጅራ በረቶን ያፈንስ ኒገልማ ወጀነያና በከወን በርኖስኒ እትጀልቀበም አከስማስ እትንጀልቀበምንለ ጅሩ
ሞቱማና ንቻ አብሊሚት ሞቱማ ገራገራው ጀንተውን ሁጀታ ጅራቹ ሳስ ከንሳን ዱበተን አቶ መሌ ገርጋር ስጭጋ አሚት ይጀር ኦቦ ቢኒያም
ከዚህ በፊት እኛ ክልል እንደዚህ አይነት ለዳፍታር ለላ ለማና አለበረ ከዚህ ከዚህ ጥጥጋ ተያይዞ ግን
ናኖ ከኛት ከናንዱራ ከዳም በሩ ለፊ ሜሻሌ በርኑ ታብሮ ሂንጅሩ አተው ማለ ሰበቦ ለትቡ ይሰተን ነሞን ቡካን ረከተን ንጅሩ አመለ ገመዳብ ለገረገራን ለገርስታ ስፋማጅራቱለ ጋሃሚቲ አመለ ወንዱምቱ ዋኑ መደንደውን ዳይማን ቦራብ ዲቢያ ታንከ ነገር ጋሬ አከመነበሩም ሳት ዴብሱ ዋምቸኮን ዴሳ
ናኑ ቢንሻንጉል ጉሙስ ከይሰት ወጎተ ለማንደርበን ከይሰት ነሞተ ቀይሳኒ ራቡቃሰመን ኩመ ዲባ አፍሪፍ ኩመ ቶርባ ተሚሸኒ ኦል ታንኬሳ ከነን ኩመ ዲባ ለማፍ ኩመ ጃ ተሚሸኒ ኦል ታን ገረ ቀይሳኒ ተደቢ ሰሙ ወቱማና ንቻይብ ሴቱሬ ወገናን ቢሮ በርኖ ታናኑ ቢንሻንጉል ጉሙስ ኦቦ ቢኒያሚስ በረቶተ ሃንጋማ ገረ ቀይሳኒ ተደቢ ሰሚን ጅረን በኩመ ኢሳን ጅረን ተከበርኖ ተይሳኒ ተሁፈን ኒታሲ ፈማጀልን
ትምርት ምንሳተው ህዝብ አለበት ነው ባዶ ሜዳ ላይ ህዝብ አልተመለሰበት ቦታ ላይ ምንሳተመት አይኖር
በርኖኒ ከነሙ በከነም ንጅሩት ማለት ድሬ ረትሚቲ ከናፉ በከቡቃቲን ጅሩ garu indebinetti manen barnota achijiran walintane akka achumatti baratan hala mijessa jirra
gal member tota hangabati fulbana barkuma lamaf ku dashanitti kanetti fufu tawu dubachudan batiu onkololi sake sammo barnotni gututta kajal qabamu niyojje tamajechun dubatan sababa dabomu nagenya nanu benishangul gumus ke setto gotala wanderban ke setto mame wolqabate man member nota dabalate burale mi soma mincan kan nembro debisani jarufi buqatota debisani dabudaf brin billion sodomi sadeti olakabarbachisu qorannu amerkanausa otumanna nichabeksu niadetama sagale amerika Nakur Melka Amburra
Kanur Dufajirtan Sagale Amerika Sagantafan Oromoti Gara Kopi Torbani Dere Demokrasi Tchena Milama Mahisa Amini itu harga polisi Iran jirtu duunshe mormi gutu mabiyetti ke sattike ammalle akkattifu futase sejra. Mahisan aguggiyo kan hijaba sirrit uffachut abun polisi egudata safutin kan kabam teir amteyoto duashe hordofe mormi gudda kanaratti mormiton hanga fuladur. Angautat hijaba ofra basani gubugahani jiru. Gabasa Arash Arbasadi jalani es.
Kun barat igati jechudan hirirton ni Tehran kesat tidadatan. Waran ni dandi magaletti kesay rofi gajirutti Iran dua shamarre ganna digdami lama maasa amin hordofe jek amsa sivilota yokan namota naga jumlang gagge famun. Thorban lama fa kesa jirti. Aminin jalkababati kana sera safu halam bekam nench absu shetin to anna polisi jalabadde. Guya sadi boda dua setar game. Iran nak jatut orang nana kagge famu. Ajaja ke nitejurti. Republika Islama kan Iran erati. Wa micharom sata si fama jiratusi. Gidutti dua mini hordofudan. Degasa dunya erate dumma tajira. Hiriri mormi gutwa dunya kun. Ya iwa ligala kan tokumma motu mota sama galan New York kesati kagge sajiru walin. Waldura duba dufe. Acitis Presidentin Iran Ibrahim Raisi haswad agesanin kokobin biyoti gamat iha Iran irrakhaan mesha jamaa barbade sukan ummata Iran irrakhaamit ajadanir. Kanamales wali galtenu kulera Iran kambara kumala maaf kudashan biyonner dunyarra tumna guddak aban tolfatan sana lalchise mari itti debi uffedina kajuru ibsan. Senator Republicano ta John Brasso televisione ABC jadamuf. Torbanka nakkaif sanit kun dogogora guddada.
Iran is a state sponsor of terrorism. They continue to claim death to America.
Iran mutumma shoror kesumma lelistuda. America af duatuma lejechudan itti fufani jirum. Mesha warana kan nuklara akka qabatan ayyamu hindandenyu. Yero hinduma bulchisi jiru. Waligalte nuklara yokin. Waligalte kamiyu Iran walin tasfamuf. Garmale fedi akka qabu natti dagaama tokko qabachuun gara fulduraatti deemu hin qabnu jedheen yaada bulchisi jiru dollari biliyoona kurnan heddutti lakkaamu Iraanitti ergu barbaada akka yaadutti kun Amerikaaf waan gaarii miti
hirirtonni poolisii waliin walitti bu'an ummata duratti aguuggii mataa gubuun diddaa guddaa Iraan keessatti agarsiisaa jiran Bulchinsi Biden mari nikulera ratti gagge famuf cecha qabuhan ibse yotaw hirira mirga dubartota gagge famus kadegeru taw ibsera gorsan nagenya biyole saka United States Jack Sullivan dilbata darbe television ABC jedamu ratta ka ibsanit
They do reflect a deep-seated and widespread belief among the population of Iran the citizens of Iran the women of Iran that they deserve their dignity and their rights
Hirirtonni kun ummata Iran lammiilee Iran dubartoota Iran biratti amantaa gadi fageenya qabuu fi bal'aatee jiru calaqqisiisu. Kunis kabajaa fi mirga isaanii ta'uu malu kan of keessaa qaba. Kana malees Ameerikaan haala ifaa fi jabaa ta'een ifatti karaa Pirezidant Baayidenii yaa'ii tokkummaa mootummootaa irratti ibsaniin seera mirga namummaa kan waliigalaa addunyaa lammiiwwanii fi dubartoonni Iran keessaaf akka ta'u bakka bu'uun dubbatan.
Iran mirga dubartoota gama kabajsiisuun addunyaa irratti tarree kaa'ame sadarkaa gadiirra jirti. Akka gabaasa walgayii dinagdee addunyaa kan bara 2020 ba'eetti Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo, Siiriyaa, Paakistaan, Iraaqii fi Yaman qofatu haala hamaa keessa jira. Dubartoonni Iraan keessatti hijaaba malee uummata duratti ba'anii qabaman waggootaaf hidhamuu malu. Mormiin uummataa guddichi kan yeroo ammaa gaggeeffamaa jiru kanaan hiriirtonni kurna hedduun ajjeefamaniiru.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Lola waggaa sadii kan bara 2017 irratti Iraaqii fi Siiriyaa keessatti mo'amuu fi kufaatii dhaqqabsiise sana booda gareen shororkeessotaa ISIS kanneen maqaa Daa'esh jedhamuun beekamu deebi'ee gurmaa'ee dhiibbaa isaa babal'isuuf yaalaa jira. Akka gabaasa dhiyeenya kana tokkummaan mootummootaa baasetti balaan kun keessumaa ardii Afrikaa keessatti cimaadha. Sababiin isaas Daa'esh ardittii keessatti naannoo giddugaleessaa gama kibbaa fi gama dhihaa keessatti hidda gadi fageeffachuuf waan hojjetaa jiruuf jedhameera. Gareen shororkeessotaa kun wiirtuuwwan kutaa ijaaree guutummaa Afrikaa keessatti naannolee tasgabbii dhabiinsi jiru uumaa jira. Biyyoonni Afrikaa gara 20 ta'an sochiin akkanaa kan isaan mudate yoo ta'u kanneen biroo 20 ol ta'an immoo gargaarsa loojistikaa akkasumas maallaqaa fi qabeenya biroo walitti fiduuf kan oolan ta'u itti gaafatamaa sagantaa farra shororkeessummaa Komishinii Gamtaa Afrikaa duraanii fi yeroo ammaa immoo Inistituutii Qorannoo Nageenyaa jedhamuun beekamu keessatti qorataa gameessa akka ta'an Maartiin Ewee ibsanii jiru. Afrikaan wiirtuu sochii Daa'esh qofa otoo hin taane gara fuula duraatti hegeree hoogganoota leellistoota Islaamaa ta'uu akka dandeessus Maartiin akeekkachiisanii jiru. Waan biraa jiru immoo jedhan Daa'esh yookaan ISIS keessumaa biyyootii qabeenya uumamaa hedduu qaban kan akka Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti of hundeessuudhaan qabeenya uumamaa jiru sochii hamaa gaggeessan maallaqaan gargaaruuf fedhii guddaa qabu. ISIS kanneen biroo walitti bu'iinsa kufaatii bulchiinsaa jeeqama siyaasaa walqixxummaa dinagdee hawaasaa dhabamuu fi komii mudataniin fayyadamuudhaan hordoftootaa fi qabeenya hawachuu akkasumas haleellaa shororkeessummaa kakaasuuf qindeessuu itti fufanii jiruu jedhan Yuunaayitid Isteets keessatti dhimmoota siyaasaa addaa ta'aniif gorsa gameessa kata'an ambaasaaddar Jeffri Dalarantes. Shororkeessummaa Afrikaa naannolee adda addaa keessatti dabalaa dhufuurra yaaddoo qabnaa jedhan muummichi barreessaan xiinxala gaggeessaniin.
ISIS and Al-Qaeda affiliates continue to exploit Africa's long simmering conflicts to bolster their illicit activities, providing them heightened lethality.
ISIS fi Al-Qaeda kanneen hidhata qaban walitti bu'iinsa Afrikaa keessatti yeroo dheeraadhaaf tureen fayyadamuudhaan sochii seeraan alaa gaggeessan cimsuun itti fufanii jiru. Kun immoo du'aa olaanaaf dabarsee isaan kenna. ISIS Afrikaa dhihaa keessatti ijoo fi jabaa ta'uun ISIS isa alaa waliin hidhata guddaa qabuu fi lubbuu namaa galaafatu keessaa tokko waan ta'uuf xiyyeeffannaa addaa argachuu qaba.
Hawaasni addunyaa gareewwan shororkeessotaa fi kan isaan waliin hidhata qaban dahannaa dhabsiisuuf dura dhaabbachuu itti fufuu qabu jedhaniiru ambaasaaddar Dalarantes. Ameerikaan michoota ishee kan Afrikaaf gargaarsa farra shororkeessummaa murteessaa ta'e kennuudhaan dhaabilee akka ISIS fi Al-Qaeedaa diiguu yookaan xiqqeessuu itti fufti. Shororkeessummaa ittisuuf yookaan qolachuuf akkasumas seera kabachiisuuf dandeettii qabduu fi deebii tajaajila nageenyaa bal'aa kennuun barbaachisaa ta'uu ambaasaaddar Dalarantes dubbataniiru jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma tamsaasa keenya marsariitii fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenya kanneen akka feesbuukii tuwiitarii fi inistagiraam irratti nu argachuu dandeessan. Guyyaadhaa guyyaatti sagantaalee keenya darbanis dhagahuun dhagaafatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigsuu Taammireeti. Kan isin keessummees Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.